Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Tugeze ku gice cyacyo cya 35. Kora ayobora abigometse. Iki gice gishingiye mu kubara igice cya 16 n'icya 17. Ibihano byahawe Abisirayeli byabaye mu gihe gito byo gucubya kwitotomba no kutumvira kwabo, ariko umwuka wo kwigomeka wari ukiri mu mitima yabo. Ubwo habayeho ubugambanyi bukomeye bwo gukuraho ubutegetsi bw'abayobozi bashyizweho n'Imana ubwayo. Kora wari uyoboye ibyo, mubyara wa Mose, yari umugabo w'umukozi kandi wari ikirangirire. Ntiyanyuzwe n'umwanya yari afite, ahubwo yashakaga kuba umutambyi. Kora yari amaze igihe arwanya rwihishwa ubutegetsi bwa Mose na Aroni, nubwo atari yarigeze agerageza kwigomeka ku mugaragaro. Amaherezo yagize umugambi mubi wo gukuraho ubutegetsi bw'abantu n'ubw'idini. Datani na Abiramu bari ibyegera bibiri, bemeye kumufasha mu migambi ye mibi kandi biyemeza kugabana na Kora icyubahiro cy'ubutambyi. Abantu bumvaga bakunze Kora. Ku gahinda batewe n'ibyago bagize, gushidikanya, ishyari n'urwango bahoranye byaragarutse, maze nanone barongera bitotombera umuyobozi wabo wagiraga kwihangana. Bibagirwa yuko bayoborwaga n'Imana, yuko ubwiza bwa Kristo bwagendaga imbere, kandi yuko mu rugo bwiza ariho Mose yakuraga amabwiriza. Kuko batashakaga gupfira mu butayu, babonaga yuko atari Imana, ahubwo ko ari Mose wari wabaciriyeho iteka ryo kurimbuka. Nubwo ibimenyetso by'uko Imana itanejejwe no kwinangira kwabo byari bikibarimo, ntibitaye kuri icyo cyigisho. Usoma ibihishwe mu mitima yose, yari ihaye ubwoko bwe inama n'amabwiriza byajyaga kubafasha guhunga moshya y'abo bantu bari bafite imigambi mibi. Bari barabonye iteka ry'Imana kuri Miriamu yaciriweho kubw'ishyari rye no kwitotombera Mose. Uwiteka yari yaravuze ati, "Wowe tujya twivuganira n'akanwa kacu. Nuko niki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose?" Kubara igice cya 12 umurongo wa 8. Ayo mabwiriza ntiyaratangiwe Miriamu na Aroni gusa, ahubwo n'Abisirayeli bose. Kora na bagenzi be b'abagambanyi bari mu mubare w'abazamukanye na Mose ku musozi bakabona ubwiza bw'Imana. Ariko igishuko cyari gito mbere, cyarahishwe kugeza ubwo ubwenge bwabo busigara bugengwa na Satani. Babanje kongorerana kutanyurwa kwabo, hanyuma babyongorera n'abayobozi b'Abisirayeli. Gusa mu by'ukuri bizeraga yuko bakoreshwa n'umwete wo gukorera Imana. Bashoboye kuyobya ibyegera by'umwami Imana 250. Bumvise bafite icyizere cy'uko bazarusha cyane ubutegetsi bwa Mose na Aroni kubw'abo bantu b'ibirangirire bazabafasha. Ishyari ryabaye igomwa, kandi igomwa rivamo kwigomeka. Kandi bibeshye yuko Mose na Aroni ubwabo bihaye imyanya y'ubuyobozi bari bafite, kandi yuko abo bayobozi bizamuye ubwo bafataga ubutambyi n'ubutegetsi. Ntibarushaga abandi kwera, kandi byari bihagije yuko baba ku rugero rumwe na bene wabo, bo bagiraga amahirwe yo kurindwa kandi bakabana n'Imana nkabo. Kora na bagenzi be bashyigikiwe n'inteko y'abantu. Ikirego kivuga yuko kwitotomba kw'abantu ariko kwazanye umujinya w'Imana cyavuzwe ko atari igicumuro. Bavuze yuko inteko y'abantu nta gicumuro yari ifite, ubwo nta kindi basabaga kirenze ibyo bari bafitiye uburenganzira. Ariko ko Mose yari umutegetsi utegekesha igitugu, yari yacyashya abantu abita abanyabyaha kandi ari abera. Abumvaga Kora bibwiye yuko basobanukiwe neza ko ingorane zabo zitajyaga kubaho iyo Mose banyuza mu yindi nzira. Kubuzwa kugera i Kanani byari ingaruka z'ubuyobozi bubi bwa Mose na Aroni. Kora abaye umuyobozi wabo, maze akabatera umwete akabageza ku byiza bakoze aho kubacunaguriza ibyaha byabo. Bajyaga kuzagira urugendo ruhire, aho kuzerera mu butayu bajyaga kuromboreza bakajya mu gihugu cy'isezerano. Kora abonye abantu bamwumva neza, akomeza kugira ibyiringiro. Avuga yuko Imana yamwemereye guhindura ubutegetsi igihe kitararenga. Ariko benshi ntibemeraga ibirego Kora yaregaga Mose. Barebye imirimo ye yo kwitanga ifite kwihangana, maze babura uko babigenza. Byari ngombwa rero ko batanga impamvu yo kwikunda. Ikirego cya kera cyongera kuvugwa yuko yabazaniye kurimbukira mu butayu kugira ngo atware ibintu byabo. Uwo mugambi umaze gukomera bihagije ku buryo byajyaga gucirwa ku mugaragaro. Kora arega Mose na Aroni ku mugaragaro yuko bihaye ubutegetsi. Ibyo mukora birahagije, kuko abo mu iteraniro bose ari abera, umuntu wese muri bo Uwiteka akaba hagati muri bo. Nuko niki gituma mwishyira hejuru y'iteraniro ry'Uwiteka? Mose ntiyakekaga ko habaho ubugambanyi nk'ubwo bukomeye, maze yikubita hasi yubamye asabira Imana mu mutima. Ahaguruka amaze gutuza kandi akomeye, yari amaze guhabwa uburinzi bw'Imana. Ejo mu gitondo Uwiteka azerekana be abari bo n'uwera uwari we, uwo azatoranya niwe aziyigiza hafi. Abashaka kuba batambyi bagombaga kuza umuntu wese azanye icyotero cye, maze bakoserezaho imibavu imbere y'ihema ry'ibonaniro. Ndetse n'abatambyi Nadabu na Abihu bararimbuwe kubwo kokesha umuriro udakwiriye batitaye ku itegeko ry'Imana. Nyamara Mose yiyemeza guhangana n'abamuregaga, kabone n'iyo bahangara kujuririra ikibi nk'icyo barega Imana. yerekeje kuri Kora na bagenzi be b'Abalewi, Mose aravuga ati: "Mbese mwarabisuzuguye yuko Imana y'Abisirayeli yabarobanuriye mu iteraniro ry'Abisirayeli kubiyegereza hafi ngo mukore imirimo yo mu buturo bw'Uwiteka, nawe Kora akakwiyigizanya hafi na bene wanyu Abalewi bose, none murashaka n'ubutambyi? Icyo nicyo gitumye wowe n'abo mufatanyije mwese muteranira kugomera Uwiteka? Aroni ni iki ko mumwitotombera? Datani na Abiramu ntibarakihandagaza ngo bavuge nka Kora." Maze Mose arabahamagaza ngo baze aho ari kugira ngo yumve ibirego bamurega, ariko baramusuzugura banga kwemera ubutegetsi bwe. "Aho uragira ngo biroroshye kudukura mu gihugu cy'amata n'ubuki ukatwicira mu butayu kandi ugakubitiraho no kwigira umutware wacu, kandi ntutujyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki, ntuduhaye gakondo y'imirima n'inzabibu, mbese urashaka kumena amaraso y'aba bantu? Ntituri bwitabe." Nuko bavuga yuko batazongera kujyanwa hirya no hino nk'impumyi, none ngo twerekeze i Kanani, kandi ngo none twerekeze mu butayu nk'uko imigambi ya Mose yo kwishyira hejuru imeze, yavuzwe nabi cyane nk'uyoboresha igitugu kandi wihaye ubutegetsi. Kubuzwa kugera i Kanani niwe babiherererijeho. Mose ntiyigeze agerageza. Bukeye abatware 250 bayobowe na Kora baza kwiyerekana n'ibyotero byabo mbere ho gato ko abantu baterana ngo baze kureba ingaruka. Mose si we wateranyije abantu ngo barebe gutsindwa kwa Kora na bagenzi be, ahubwo abigometse ku kwibeshya kwabo bari babahamagaye ngo baterane barebe gutsinda kwabo. Umugabane munini w'iyo nteko wari ushyigikiye Kora ku mugaragaro. Kora yari yavuye aho iyo nteko yari iri asanga Datani na Abiramu. Ubwo Mose aherekejwe n'abakuru 70 bamanutse bajya kuburira ubuheruka abo bagabo bari banze kumusanga. Mose ayobowe n'Imana abwira abantu ati: "Nimuve ku mahema y'aba banyabyaha, ntimugire ikintu cyabo mukoraho, kugira ngo igihano bahanirwe ibyaha byabo byose kitabarimburana nabo." Abantu barumviye kuko bose bumvaga yuko iteka ryari rigiye gucibwa. Abakuru babari bigometse babonye ko abo bari babeshye babataye, ariko bahagararana n'imiryango yabo basuzuguye imiburo y'Imana. Ubwo nibwo Mose yabwiye abantu ati: "Iki nicyo kiri bubamenyeshe yuko Uwiteka yantumye gukora imirimo nkora yose, kandi yuko ntagize icyo nkora ku bwanjye. Aba bantu niba pfurupfu rwa bose, nibaba icy'abandi bantu bose baba, Uwiteka ari bo batantumye. Ariko Uwiteka nakora ikintu cy'inzaduka, ubutaka bukasama bukabamirana n'ababo n'ibyabo byose, bakarigita ikuzimu bakiri bazima, muri bumenye yuko aba bantu basuzuguye Uwiteka." Akimara kuvuga, ubutaka bwari bukomeye burasama, maze abigometse bagwa muri urwo rwobo ari bazima n'ibyabo byose, maze bararimbuka bakurwa mu iteraniro. Abantu barahunga biciriye urubanza nk'abafatanyije icyo cyaha. Ariko guca imanza ntibyari birangiye. Umuriro umanuka muri cya gicu ukongora ba bakuru 250 bosheje imibavu. Abo bagabo ntibarimbuwe n'abagambanyi bakuru. Bemerewe kureba amaherezo yabo no kugira umwanya wo kwihana, ariko bababazwa n'abigometse maze nabo barahanwa. Iyo nteko yose yari yafatanyije n'abicyaha cyabo, kuko bose ari cyane cyangwa buhoro bari baba babaje. Nyamara abantu bari bemeye gushukwa ubwabo bari bagihawe igihe cyo kwihana. Marayika wagendaga imbere y'Abaheburayo agerageza kubakiza ngo be kurimbuka. Guca imanza kw'Imana kwari kwabegereye cyane, maze kubingingira kwihana. Ubwo rero iyo bemera kwakira ubuntu bw'Imana bajyaga gukizwa, ariko ntibigomeke. Basubira mu mahema yabo iryo joro bafite ubwoba bwinshi ariko batihanye. Kora yahoraga bogeza kugeza ubwo rwose bizeye yuko bo ubwabo ari abantu beza cyane, bahemukirwa kandi batukwa na Mose. Banejejwe cyane nuko bari bafite ibyiringiro yuko gahunda nshya igiye gushyirwaho, aho gushima kwajyaga gusimbura kugaya n'amahoro agasimbura guhagarika umutima no kutumvikana. Abantu bari barimbutse bari baravuze amagambo yo gushimagiza kandi barasezeranye kubitaho cyane no kubakunda, maze abantu babona yuko Mose mu buryo runaka yatumye barimbuka. Abisirayeli bari bagize igitekerezo cyo kwica Mose na Aroni. Nyamara muri iryo joro ryo kubagerageza ntibaraye bicuza ibyaha byabo ngo babyihane, ahubwo baraye bashaka uburyo bwo guhakana ibihamya byerekana yuko ari abanyabyaha barusha abandi. Bari bacyanga batoranyijwe n'Imana, maze bitegura kutabumvira. Bukeye bwaho iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryitotombera Mose na Aroni riti: "Mwisha abantu b'Uwiteka." Kandi bendaga kugirira nabi abayobozi babo bari abizerwa kandi bitanga. Ubwiza bw'Imana buboneka mu gicu cyari hejuru y'ihema ry'ibonaniro, maze ijwi ribwira Mose na Aroni riti: "Nimuhaguruke muve muri iri teraniro, ndirimbure mu kanya gato." Mose arazarira. Muri icyo gihe cy'akaga yerekana urukundo rw'umushumba nyakuri agirira umukumbi we. Yinginga Imana ngo itarimbure ubwoko yatoranyije. Ariko intumwa y'umujinya yari yagiye mu giga yakoraga umurimo wayo wo kwica. Akurikije amabwiriza ya mwene se, Aroni ajya ku cyotero yihutira kujya hagati y'iteraniro ahongerera abantu. ahagarara hagati y'intumbi n'abazima mu Gigirashira, ariko imaze kwica Abisirayeli 14,000. Ubwo abantu babona yuko bagombaga kwemera uko kuri batari bishimiye kwavugaga yuko bajyanwa gupfira mu butayu, Abisirayeli babwira Mose bati, "Dore turarimbuka, turapfuye twese turapfuye." Bemera yuko bakoze icyaha ubwo bagomeraga abayobozi babo, kandi yuko korana bagenzi be bahawe igihano gikwiriye cy'Imana. Mbese ibibi nk'ibyo byateje kurimbuka kwa Kora ntibikiriho. Ubwirasi no kwifuza kuzamuka mu ntera byakwiriye hose, kandi bigeza abantu ku ishyari no guharanira gusumba abandi. Umutima utandukana n'Imana ukajyanwa mu ngabo za Satani utabizi. Benshi basa na Kora na bagenzi be kuko batekereza, bafite imigambi, kandi bakora bashishikariye kwishyira hejuru ubwabo, kugeza ubwo bumva bagore kukuri, babeshyera abandi, kandi bavuga ibinyoma bagaragu b'Uwiteka. Kubwo guhora bavuga ibinyoma, bageze ubwo bizera yuko ari ukuri. Abaheburayo ntibashakaga kumvira amabwiriza n'amategeko y'Uwiteka, ntibashakaga guhanwa. Iryo ni ryo ryari ibanga ryo kwitotombera Mose kwabo. Mu mateka y'itorero yose, abagaragu b'Imana bagiye bahura n'umwuka nk'uwo. Kwanga umucyo bitera umwijima mu bwenge, kandi bikanangira umutima, ubwo bikaba byoroshye gutera indi ntambwe mu cyaha, gukomeza kwanga umucyo urushaho kuba mwinshi, kugeza noneho ubwo ingeso zo gukora nabi zihabwa intebe. Ubwiriza ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye yamagana icyaha, akenshi abantu baramwanga. Iyo mu mitima yabo huzuye ubushukanyi, abanyeshyari n'abadakunda amategeko y'Imana babiba imbuto z'amacakubiri mu itorero, kandi bagatentebura amaboko y'abari kuryubaka. Intambwe yose yatewe n'abantu Imana yahamagariye kuyobora umurimo wayo yagiye ivugwa nabi n'abafite ishyari hamwe n'abatanyurwa. Niko byari bimeze mu gihe cya ba Luteri, icya ba Wesley n'abandi bagorozi. Niko bimeze no muri iki gihe. Kora na bagenzi be banze umucyo kugeza ubwo bahuma cyane, bituma ibitangaza byerekana ubushobozi bw'Imana bitari bihagije kubemeza, byose babyitirira ibikomoka ku bantu cyangwa kubakorera Satani. Ni abantu babigenje batyo. Ubwo bari babonye batsinzwe n'ikimenyetso cyarushaga ibindi byose kubagaragariza ukuri k'uburakari bw'Imana, bahangaye kwitirira Satani ibihano Imana yari yabahaye, bavuga yuko Mose na Aaron ari bo batumye abantu beza kandi bera bapfa. Bacumuye ku Mwuka Wera. Kandi umuntu wese usebye umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebye Umwuka Wera ntazababarirwa. Matayo igice cya 12 umurongo wa 32. Imana ivugana n'umuntu ikoresheje Umwuka Wera. Abo rero banga Umwuka Wera bavuga ngo ni Satani bakuyeho inzira y'imishyikirano hagati y'umuntu n'ijuru. Niba amaherezo umurimo w'Umwuka Wera wanzwe, nta kindi Imana yakorera umuntu. Umunyabyaha ubwe yitandukanyije n'Imana, kandi icyaha ubwacyo ntigifite umuti wo kwikiza. Nimumureke, ni ryo tegeko ry'Imana. Hosea igice cya 4:17. Hanyuma ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Abaheburayo igice cya 10:26.